eɗen godi yande joni tenimin tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde oɗo jagñal lemon sumane amadou jangganta habaruji ɗinani koye kibaruji ɗin endam sigila jiido filla ko darto ñalade yolbinande hokkoɓe habaruji nder leydi men Niger no woni e hoore muɗum. Nonni jingonoɓe ɓiɓɓe leydi ka endu konɗan gaɗi yewtere yaade e hokkoɓe habaruji ɗo filla ko darto lawol laamu ƴeewol filla jawdi goltirten duɓinanɗe sappo e jeetati ko warta ɗum endam. Hande yewtere men pinno dartana filla dillugol sogueji leydi Tchad warnoɓe walli sogueji leydi Niger do filla ko darto konu Boko Haram ɗumon ko tokkoto dillugol mabɓe ngol kam woni yewtere nde. Koto jam woni e moɗon goo funi en puɗɗirani fa to endan ni Zender to wona to fawara jondu konɗa ni hono ñalaɗɗe alaji no jaa no garta fa babiraɓe sukaɓe jangoɓe l'école kadi sukaɓe mum en yaade l'école ndu konɗan batte hono alaji gonɗo jaa no garta dow ko darto tuugal go wiya wonno waɗa yaade sukaɓe endan eɓe gattini ɗum ndu konɗa kamɓe sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe fou ɗum waddi ko fawara jondu konɗa bandimi Moustapha Mamman Sani tawata ena Zender o yoyi docteur Sabo Mahamman Bachir kañum woni fawara jondu konɗa ni hoorejo fawara joni wuuro Zender go enda kanum hollimo no wonno ɗum wontiri gonga gonga majju.
Ce sont des rumeurs, c'est des contre-vérités.
On a alaji nanantino di tokay gonga mi ngada fu sigila tuugal ley lekkoloji fa suka tufe do hore mane sukaɓe rewɓe ɓe tufe ley bulli muɗum minen komin jiɗi wiide ni ɓe woni coƴƴita sukaɓe ɓe ley jande gam potal min gonmiɗen tefa nder gallure amin e nder leydi ndi wala fu sarusi kawjiɗo cellal yimɓe cigiliɗo tuugal ley janguirɗe ɗen woɗi du tuugal fu woni wala e dow lawol waɗede jom o nde ɗum waɗe du min woni arto nana on guinandi nden en yimɓe no kani laasibo ndaara ko haala ɗum sako gonga na fewre noon gam min mbawta hoƴƴude yimɓe wuuro Zender ɓe nimɓe ɓe anda goɗɗum fa yetto to winde haalele nokkuje fullilde mo hen noon fuu ndenne miɗo watta dande abbiraɓe sukaɓe ko ɗum fewre haalaji nannanti ni noon ɓenilde sukaɓe maɓɓe ley janguirɓe
donc a envoyé leurs enfants au niveau des écoles.
Filla ko darto hakkunde fawar joni janguinowo janguinanoɗo université ɗo gal no ñemey kañum e université on endan haala makko haalama kanko du wiyete fawar joni Elizabeth Sherif nden ene kaydo haala makko haalama hande suudu sarie ñemey ɗo enda haala kaka récemment ɗo yaade sappo enayyi lewru décembre nden wonno ko o famoyto noyi noon yaloh mo woodi gongana o wala gonga. Fawara joni hala habaruji no tawade konɗa altinaire nde enda wonno ko himɓe laatiɓe fawara joni jingonoɓe himɓe leydi gaɗino yaadu ton endan to suudu sawar député ɓe gam yeyde député ɓe wonɓe no hawji dow filla ƴewtaru hono kulantereje daroje hono jawdi goltirten duɓinaɗe sappo e jeetati o enda ko warɗum ko gomnati hokkiɓe ƴeewa dow muɗum kamɓe ɓen endan hono jingonoɓe suudu baɓe enda koɓe jeeyi tonduɓe kolloyi kamɓe ɗo gona koɓe jii e dow kulantereje ɗen endan hande nde ɓe noddi yewtere yaade e hokkoɓe habaruji nani koɓe kaldi goto e mabɓiteɗo Moussa Thiangari haalani bandimin Allah min wasara.
Hunde fuu ko ƴeewata kulle dow itte kaalaɗe ko himɓe naforto he dow itte kaalaɗe dow dongu ɗi fuu hunde noon ko teddirkano yaade he ɓiɓɓe leydi minen gatta daane e gomnati on ƴewtino fii on ɗon ko hiɗa woni itte dekane station ji to nebban ɗan sonnete e campaniji ɗi cuuɗi celali kan hani dekane hano itte gasuɗi hano itte ɗe ko campaniji ɗi he station ji ɗi yoɓata hana hunde noon ko ɗuuɗi leydi Niger gam ɓuray millioniji capanɗe ɗiɗi he jeenayi ko wonno heɓa hannden nde ƴeewama station ji ɗi to nebban ɗan yarte moy en jeeɗi tawa ɗo nder gallu ñamey neɗɗo fuu no andi moy en jeeɗi ngam hannden kowa no andi kowa nder leyditi delle himɓe noon takkiɓe he ɓiɓɓe siyasa gomɓe no mari himɓe.
Noni wontiri fande balɗe nayyi ni endan ko hawride hawri ton endan Agadez Agadez du kono ɗo filla ko darto hono ƴeewugol jawɗigol tirdi hitande leydi région on enda ɗum wonno ko far jom ɓe ƴeewi kulantereje kewɗe daroje hono gollal ngal no hani yaara e fande jawdi wawde heɓendi endan kañum e kulantereje hande moƴƴinede e dow ƴewtare ndu enda Richard Feltou kañum woni maire commune mo Agadez nani ko haalani fande bandima Anice Karim e dow kaɗo filla.
les élus dans leur ensemble ont vu
comme en gidi minen ardibe jehol yesu hebe der nyibdi leydi dun do sayde jawdi gasuni hebama ko wattete der filla jangirde lamnul gure e der loktoroji pamari to himbe nyawteti safareji gasudi watte ko watta himbe naforo e majji labi deena kudo hokke sembe min goni minen gada bawde amin fu do fi deena ku der region mu agades hedo ko ewata golleji merido kando bawden don no wade ko watta miliyar goto e milyonji keme joy e chapan e joy e tati ko hani watte ko wattete do filla mujjinul sarusuji dindo kando no wada milyonji keme jeddi e chapan e jenai e tati e ujunaji herme e chapande jiko
93 million 800 000 francs
nonni won tiri tiagal ko minister kawjido arzu kuji mbastede e leydi wadi yilaru e le fawar joni ni region mo doso gambate famo no won ndungu ngu jippori no won ngu timiri nenene kaydu o timini jahangal o wadi ko nan yewter do filako o yi Musa Hassan Baraze nenene kale hawrinde nani ko haali bandimi tawato ne seni yaa hoji halka neltimi
la campagne agricole dans la région de Dosso est
donc e kango foddere lawdina ko rawanin dum wodi du kango foddi fu darake gam hakkunde lewru jiya dubu jinaaji e sappo e jeddi don gure ujunere e keme jeddi e chapande joy e joy dem fu awi farfilla ndi an tobadando dum wadi ko dum wowai wadde abdande region Dosso hede ko wobbe bonnoje abatirde den du sarusu kawji do gattol safareji on do hektaroji ujunaji joy e chapande jenai e jetati hektaroji ujunaji aji nay e hembre e joy e chapande jeegom e jeetati kam woni ko wattana safare wuro galma kamdo hebi sadorma ndiyam sanne wodi du gayam e le departement junju kambe du kebi yor sanne amma hadayi aba tirdi yottake le no kuje gare nder region
si dans certaines parties de la région
fara sengo makodo Abdul Kadir Tidiane minister kawjido fille ko ndarto jande e ekitagol golle kandu kenyan tawano to enda Saïd Konato on to fuddiri yilar makko hardo fil ko dar region mo tila beeri mon mo yewtino le département on enda ni directeur kawje do fil demal to enda haali o wi o holdi woni Burayma Mamoudou o haali do fil ko darto honno woni nungu enda wadiri non go jodi le département on enda fa o wi do gure hembre chapande je e go chapande jeego e go kan tan won miile hebay hejurde hitande hikka nani ko haali kanko directeur enda wakati mo bandi min tabato enda landimo nani wantiri nenene kayni ciagal dum do ni enen tawadu faware jondu konda han do ko yewoto hono ko watto balde sappo e joyni endan ko heddi nenene kay e battu nayo bo gatte do filo yolbi nande hokkobe habaruji ngada golle mo en handu dum woni 33 lewru novembre dem battu watte der leydi Niger fadde majjum yotta du kulantani don cigile do filo majjum fa ndare ne won wawi latorade yade yeso subako en bandimi ni biete ruke yato Adrahamani wo yew yewde horejo suudu hawjindu filo hokko labaruji Ibrahim Harna halni mo tobe tawa wakati mo kalte on
le comité a été mis en place et au sein du
fait de joddinane de no tawra e pelle tati gondi leymayre ko gollata do kulle tati de arande de kay do sigilaji din de do kawjaaki ciewtinol ciewobe be indirte be jiri e hawjibe e filla kawrital himbe haajaabe e golle de min joddini tewtewru fa labi didi ko ewata ko kobe habaruji be leedi men ni sherfu minen don jaba talki dido fa nogay e lewrudu nogay e joy lewrudu e wobe no ewtinto talki din tewtewru arande den balla ko ko habaru hani wadda do durwi didde e hirnyere didabel gel dume woni gollal ko ko habaru noy no tirto indem
concernant le journalisme d'investigation
non wonte do yaade balde seeda du hono to enan tawa ko te tawa so kola sappo jere lewru desembre ko watte to enan dum enda hebo an wade fa woda tawa so kola enan do sigilaji mun tawa du har fitta ko darto faware jondu kondani jimi e bami e kulanta ko holte do fina tawa dum waddi ko hande de enda Jalla Maryama Kenda bandimi yeyu e mitedo lawali Garba Mahamman latir kany won ko arna filla bami e jimi ni enda kayndi won ko watto hono jimi e bami ko mabbitol hawrinde e mabbol mayre fu hala ni mo du konda ne won sigila on tawra
min cendana jimoɓe peccanɗe ɗiɗi mo arande de kayi yimatana dow région mo tawa no finatawaji mum wontiɗi ñande pittol batugo dow fi on ɗon no waɗa pecce capanɗe jeenayi dow herme ɓe jimoɓe région tawa. Minen domi balla himɓe goduɓe bawɗe gadda balla kaji mu'en dow ko ƴeltinta wurogo min gaɗan bawɗe amin fuu dow gattol jungo himɓe ñañuɓe dow fi on ɗon dow ko ƴewata ɗo fijirdeji ɗi leydi din e leyɗe yasin ɗum fuu min kollan himɓe bawɗe funo hollete dow ko ƴelkinta he sawti lobbo nane funo moƴƴinte faa woɗa giidal dow no natowan caka ummatore ɓe e himɓe goduɓe andal dow fijirdeji tawangal leydi tawa ɓe gadda balla maɓɓe dow siri o ganno waɗa jimoɓe e bomoɓe kamɓen capanɗe jeetati ñañuɓe dow fijirdeji e bomi.
ɗon ni wontiri ndenne ne kay ɗumno tawa aɗo suɓagol yimoɓe enna fuɗɗa ase garowo enna yahanta noga e joyi lewru novembre ndu enna kamɓe ɓen endan duɓe cuɓeteɓe no enna heɓa neɗɗo fuyado inde région muɗum ɗum waddi ko faaro jon secrétaire général mo ministére hawjide filla ko darto finata aadaji kadi won ko yettini oɗo kabaru
ɗum wondane HCR fedde leydi duniyaru hawjine fille feroɓe leyɗe mu'en yaaɗo e feroɓe leyɗe mu'en tawaɓe ɗole leydi Niger.
Ɗum wondane HCR fedde leyɗe duniyaru hawjine fille feroɓe leyɗe mu'en yaaɗo e feroɓe leyɗe mu'en tawaɓe ɗo nder leydi Niger. Fedde de illa tati lewru mai hitande duuɓi 2017 singi gollirde mum Agadez.
Ɗum e fedde HCR de singana.
Fedde de singama ngam heɓande feroɓe ɓe ɗuworde e waddande ɓe balla.
Moy adete hano feroɗe leydi mum
neɗɗo dogguɗo leydi mum de wawa soƴƴi nder mayri ngam no hulato torre dalila dina mum leñol mum ñumo mum ngam no jaaha e parti na no jaaha fedde jinganore himɓe leydi na misali ngal leydi mum no tawa nder kunu na nder saɗornam mawɗam ngo de ni a ferowi leydi ma fa a wawa soƴƴi nder mayri ngam aɗa huula torreɗa na misali ngal leydi maɗa no tawa nder kunu na nder saɗornam mawɗam ngo to fedde HCR de no wawi wallirima lamba amin ni waɗu ɓolum jeetati ɓolum ɓolum go'o ɗiɗi go'o ɗiɗi lamba amin ni waɗu ɓolum jeetati ɓolum ɓolum go'o ɗiɗi go'o ɗiɗi noddude lamba o fotay crédit fukkin hakkillo ma wala goɗɗo feere andowo a noddimi de a noddi gollowo amin gon famtinte no gaɗa ko keɓa balla.
Namontiri sogoy leydi Tchad wonnoɓe no walla sogoy leydi Niger do durdugo e Boko Haram ɓen ɗon dilli acciti sogoy leydi men Niger ndennene kane wawi latorade caggal dillugol mabɓe gol ɗum wonno ko bandimi mbiyeteɗo Moukhtar Hamadou Yeyi Lando wi docteur Boubacar Diallo latiɗo jangguinono enda mawɗo mo université ena gallu ñamey o famtini en hono ni enda.
Le Tchad a volontairement appuyé le Niger.
Leydi Tchad adi anniya e wallude leydi Niger ley durwidol e ɓiɓɓe Boko Haram hedde wendu Tchad ndo. Ballaga ka leydi Tchad waɗi kanka e hoore makka ika rena leydi Tchad. Jonɗo himɓe darani ley tiiɗal ngal leyɗe men ɓaleɓe tawda leydi Tchad e hoore mum no woodi saɗorma ɓiɓɓe leydi mum murtuɓe tawaɓe ley tenera leydi ndi. Ndenne ɗum tilsan leydi Tchad no e faɗɗitidde soogeji mum gam domoyde leydi. Ɗum jinandan leydi Tchad hani waɗa de sako ɗum waɗan ko ɗum rimanta leydi Niger e faɗɗitol sogeji leydi Tchad ɗi far durwidol ɓiɓɓe Boko Haram sayani so tawi leydi Niger sigilaki no ɗum sako nde ɗi sogeji leyɗe janane gonɗe no balla ɗum ley durwidol ɓiɓɓe Boko Haram ɗi dilli ɓiɓɓe Boko Haram no keɓan sago. Dillude sogeji leydi Tchad ni leydi France e hoore mum no wawi ummade ñande gon wiya no dillida e sogeji mum nder leydi Niger gam wallude leydi nder ndenagu jawdi gollirtendi ɗin no ɗuuɗi ka nonde ni ceede mballaka soogeji ɗuuɗi tilay sayde leyɗe ɗe ndarodiri e soƴƴitidde soogeji mum gam hisinde ɗe torra arzuku leydi Allah e yoro ndiyam ko fuɗɗoyta le lewru décembre ɗu ley wendu Tchad ndun ɓiɓɓe Boko Haram nden keɓta laawol e wadde kippitanɗe bako 2000 ko Boko Haram hanti ɗum fewnino Allah e piiɗe ɗe ɓe andi wakkati fuɗu ko anduɗon du yeruninol leyɗe men kawrata nder nokkuje yaade leyɗe janane e derwididde ɓiɓɓe Boko Haram non ɗo ɓiɓɓe Boko Haram ɓen kamɓen du kawrata e no keɓiri laawol no gaɗiri kippitanɗe nonno ɓiɓɓe Boko Haram ɓe nde wendu komadougu yoɓe ndun yoori ɗum hoytinanamɓe nden non tirsan soogeji men kawjiɗe filla ndenagu leydi meɗen Niger cigilo fa woɗa ndomaɓe miɗo miila du ɓen kandana ndaren dabare e hoore men e durwididde ɓiɓɓe Boko Haram ɓe fande meɗen miilude ko leyɗe bandi bandiraɓe kamɓe garta mballa en.
C'est l'extérieur qui nous aidera à combattre.
Ɗo ɗon ko habaru yimɓe fulfultide hannde en seeni wiya jokkammo leydi hewtina en jaango tonanto habaruji fulfulde studio kala.